sun. I still may find a ready, nani mzuri sultan. Siku wachi waniwe maybe, niku kose maisha. Penzi letu zito watani, halipimi kwa mizani. Yeah, yelele mama uwe, yeah, yeah.
Na 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 na.